Addict Production presents
Samanya Mulia Chusa Tamanya Mulia Chusa Tamanya Mulia Chusa
Shaky Baby
Delete
Bano be wale tanga Tivari badala, tivari badala Emi kwano je wale tanga Tijari jadala Daddy no be wale tanga Bechusa Emi kwano je wale tanga Bechusa
This is a true story, God, what can I take on my tool? Set a taboo down and turn me, Kwano Jachuka. Musei Raya Pavan Tunga Maya, maybe too. Naliku Tivia Munga Bogela Kuko Prati. Musajana Gamba, when Nabanku Zamtao. Basi Weswaza, Kundi Wedeko. Boy, you tell me, Kwano Kanzile Kumurile.
Banobe Wale Tanga, Tivari Badala. Emi kwano je wale tanga Tijari jadala Daddy no be wale tanga Bechusa Emi kwano je wale tanga Bechusa
Yo Okay, listen. Tuvute yeri, sileta Mr. Bunkenke. Tumuyita daddy ne mnyumbe kaya riatuka. Yesombanga sente nga tumuyita na wachika. Kumbe yari atunda album zino zeye gana. Endagano wendava mupenu wa signinga. Sente ye chivinga na wewe wa yimbanga. Mzivu lamba kutila ntiabantu vechusa. Zeshami ya myokuva mudik production.
Banobe wale tanga Tivari badala Emi kwano je wale tanga Tijari jadala Dedi nobe wale tanga Bechusa Emi kwano je wale tanga Bechusa Bechanga Bechusa Bechanga